muraho neza, amazina nitwa Patrick, nkorana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. Uno munsi nifuje kubagezaho amakuru ku bijyanye no gufungwa k'umupaka wa New South Wales na Victoria. Guhera tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, uzakenera uruhushya rukwemerera kwambuka uva mu ntara ya Victoria ujya mu ya New South Wales, mu gihe utari umuturage wa New South Wales. Ku baturage ba New South Wales ibo bemerewe gutaha basubira mu rugo. Ibi ngibi bizagufasha mu gihe uri mu gihe cya danje, cyangwa se uri umukozi utaha ukorayo. Uru ruhushya ruzafasha abantu kugira ngo badakwirakwiza indwara, kandi buzarinda ubuzima n'utuzi tw'abaturage ba New South Wales. Umuntu mutoya n'umukuru bose barasabwa gusaba urwo ruhushya kugira ngo bave mu ntara ya Victoria bajya New South Wales. Urwo ruhushya rumara igihe kingana n'iminsi 14. Ni ukuvuga ngo niba urusabye none, ubara iminsi 14 uruhushya rwawe rukaba rurarangiye. Kandi urwo ruhushya rureba abantu bagenda n'amaguru, bambuka umupaka n'amaguru, bagenda n'indege, bagenda baciye mu mazi, ndetse n'abandi baca no mu migezi. Urwo ruhushya kandi rugaragaza niba ukeneye kuzishyira mu kato mu gihe kingana n'iminsi 14, ndetse rukagaragaza niba ukeneye kuzafatwa ibipimo runaka bitewe n'uko wujuje muri iyo nzira yawe yo gusaba uruhushya. Rimwe na rimwe iyo uvuye muri New South Wales ejo Victoria, iyo uvuye muri Victoria ugiye New South Wales, bazagusaba kujya mu kato k'igihe k'iminsi 14. Abantu rero bemerewe gusaba runo ruhushya ni umuturage wa New South Wales utashye, ni umuntu utuye ku mupaka ibirometero 50, ni umukozi ukora muri parirema ya leta, ni umukozi ukora New South Wales, ni umwana umunyeshuri wiga New South Wales muri université, ni umubyeyi umutwaye cyangwa se umurezi we umutwaye. Abo bose bemerewe gusaba uruhushya. Ni umuntu urera umuntu utuye muri New South Wales cyangwa se ufite umuntu uri mu nshingano ze kuba yakwitaho. Ni umuntu utanga ubufasha bwihuse bw'ingenzi muri New South Wales. Ni abatwara ibimodoka by'ingenzi bijyana imizigo muri New South Wales, ndetse n'abatwara ibyo kurya biva muri Victoria bijya muri New South Wales. Abo ngabo nabo bemerewe gusaba uruhushya. Ni abantu bakora imihanda nabwo ikenewe cyane, abakora mu bitaro na bose nabo bemerewe gusaba uruhushya, abantu bakora mu bintu by'ubucukuzi, abantu bakora muri agriculture, abantu b'abubatsi ndetse n'aba engineering bakora muri New South Wales bemerewe gusaba uruhushya bambuka, ndetse n'abasirikare bashinzwe umutekano w'igihugu bemerewe gusaba uruhushya bashaka kwambuka muri New South Wales. Abandi bantu bemerewe ni umuntu utuye mu zindi ntara ariko ugomba guca New South Wales avuye Victoria, uwo nawe yemerewe gusaba uruhushya agaca muri New South Wales ataha. N'umuntu ushaka gusaba uruhushya rwo kuguma muri New South Wales kubera ko areba umuntu urwaye cyane uri mu gihe kiruhije kigoye, ashaka kuba ari kumwe nawe mu burwayi bwiwe. Ikindi bavuze yuko utazahabwa uruhushya niba Victoria, Minisiteri y'ubuzima ya Victoria itakwemerera kwambuka, uvuga ngo nta ruhushya bazaguha. Inzira rero ibyo ukeneye kugira ngo ubone urwo ruhushya ni amazina, igihe wavutse, inimero ya telefone, aho utuye, email address, no kwemeza yuko utigeze ujya hanze y'igihugu cyangwa se udafite gutura New South Wales. Uburyo ki usaba urwo ruhushya, ubanza ukajya muri Victoria Minisiteri y'ubuzima website yabo, ukareba ko wemerewe gusaba uruhushya, warangiza ugasaba uruhushya kuri website ya New South Wales. Ibyo nabyo twaza kubibagezaho kugira ngo mubashe kubireba. Murakoze cyane.